Beats killer. Alfajiri, somebody call Oster, the big Alfati. Baby, are you Gucci Adidas? Nacho shukuru haunikuni hauniwashi. Our wedding iwe febu au match. Kama Mourinho make a piece and pack it bus. We kama kuzikana, takwa muongo nikisema zikwe na wewe. Ila nacho mumba Maulana, asinitenganishe na wewe. Kama kugombana, ata vikombe kwa kabati vinagongana. Ila nacho mumba Maulana, asinigombanishe na wewe. Ntalia, ntalia na wewe, na wewe, na wewe. Na kama kudondoka, nidondoke na wewe. My boo, my queen, my future. Nacho shukuru akikuomba unaificha. Yo my Facebook, IG, my Twitter. Adobe ni posti hauniweki mastika. Umesomea, mana kwa mapenzi umebobea. Kuto linazidi penzi nikolea. Penzi limetuma na ya kutolea. We kama kuzikana, takwa muongo nikisema zikwe na wewe. Ila nacho mumba Maulana, asinitenganishe na wewe. Na kama kugombana, ata vikombe kwa kabati vinagongana. Ila nacho mumba Maulana, asinigombanishe na wewe. Ntalia, ntalia na wewe, na wewe, na wewe. Na kama kudondoka, nidondoke na wewe. Mama nizimame na wewe tu.